Once in a while, again, danga no zinamu. The way that we don't put up a smile, Nadala and Gordinam. We have to enjoy this life. To Chakalenga, to Charibalam. Meanwhile, nothing yet information. Stingy Menis Association. Just put the value in the occupation. To the Yakambuza explanation. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Abana beli lala, abana beli lala, abana beli lala, abana beli lala. Life is what you make it. Zenga sala wakukuwa hiti. Wama bomba sakata biti. Baya ya majibara kuspiti. Sexy ladies shake it. All them fine girls like it.
Cause in my city, parties in my city. Elanza soka kulisti ava life city. The life city, the life city.
Drip to hard and go ye nakubie mpia. Style ye ndongo ndese mpia. Toni nyakunga tompia. Aba tesi kativari mkukia. Kulabula, tontabula. Wembandia kuzange tompabula. Everything wello wello. Yeah, all is well. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Abana beli.